Bale.
Yapo mengi ya kusema, ila moja kubwa hili, moja kubwa hili, moja kubwa hili. Na leo ntasema, meni shinda siri, meni shinda siri, meni shinda siri. Kuna kijanga, ananichanganya, kasha nichanganya. Yapo mengi ya kusema, ila moja kubwa hili, moja kubwa hili, moja kubwa hili. Na leo ntasema, meni shinda siri, meni shinda siri, meni shinda siri. Kuna kijana, ananichanganya, kasha nichanganya, ame.